Odofo, mima wako ababio eba Adventist World Radio Ghana, eni daswani. Eye meniji pii se emre aso a ye sign no ba benya nkita ho die enne dwumedie ne so die son kokra ne ya hyehya ma woni asafo akoma enyum dede ohwe sofo opa ene breimu nokwasem mentwe ho mfi ha se de be ya obetimi nya dwumedie mu nhyira
Adom hena bia dom pon ama ye nanso bio se atiasefo nyina ye mehyemu na me mahyemu bi wonso ahyemu bi de eye nige de enige sem se ye nyina ye akwanya otumfo nya nkrompon anim ba bia wo bia me kye wo na makamfo ye njumade a ye de bro de bia yato din asafo akoma no eye bible de sua ye de bro de bia na atwemu nyina wo ne ye sua hyentie da so no se free ojafru no mu ko ahemfie eno ne ye sua enura Yesua bi ene ye banada ene de ye de bro no se oja sohye no oja sohye no mene menuanom mienu ka me ho na ye de suan ebrewo mimi din de kwakudua menua ba
Rebecca Kofi
ena
osei
bempa na de de suan ebrewo sutrase braye bom paye
nyam tumfo ye da wase papa papa yesure se be kan ye ho ene su biem we yesu di mu nti amen
amen eno ramu ma ye hu se ofra wa freye nse yemra emesum ena nebe bi omudi edure se oja soshe no oja soshe no eye soshe benya oja soshe eye soshe benya
eda si pan se yehwe ene adusun ni mu pan ye se oja soshe no se di yebunye ni hwe na wotwe no mu humeda na adusun na se memre da na adusun na sa adusun edi kan no Eti fi asem na na say de da so ne say wo firi funu no gemu ekwa Jerusalem
ekwa
hinfi me da si ekwa hinfi say hwe oja so hwe ya ye wo yenuanu mu baase bi a bi din kan ka mo ho asem enua na ne pa adusuani sisa ma ma mi ensa so so
ye Shadrach Misak and Abednego
sa
Hebrew for rent na okudi Babylon okay
na e yo hye se enu ohuni hu adisun esun enu obi a owo kronimu anase babylon kronimu yina boni mu ase esun sa ohuni no nanso ye nu emme yi kai ye se mosa anase ye nru adi yesu yankopon aka se enya nyame fufuro bi anye debe
enka me ho
enu tina ohuni ni se wo bo mu ase ama ohuni no na wo nya nyame fufuro bi anye debe aka enu tina me sa nu ma wo ye enti emma wo na wo ne wo wo ahimfe ho som sempenim penimfo no eye wadwen se ohini nkrofo ye a wa ma omu dibra na se wa ma omu dwumedie wa ahimfe ha se de ohini ke omu mfa anya dwuma enu ti ye bekwa ohini ho no ne yakwa koyi na so tire ye nu emme se ye de toto ene ya brebo ma kwa ne kwa be ne dodo se ne fa so eye siti anase egina ema onyame asem omu gina mu onyame asem
me da so mu gina mu onyame asem kwa mra e de ne she sa boys ma me kan sa ɛde ne hyɛ wɔ mo anti otumi gyina nyame asɛm sɛnea Rebecca Akin
adehyɛnse deɛ hyɛ mmeranteɛ no nkran ɛne onyankopɔn asɛm a ɛse me ne onyankopɔn koro ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho
okay
me ne onyankopɔn koro
ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho
nti deɛ hyɛ wɔ mo nkran ɛne nyame asɛm ɛno ne nyame asɛm
okay
asɛm no ne sɛ Nebukadnezar wa wansom ya so eja na ofunu no mu nhyehye ya wo ye no no na emrantie no so ye omadwunu sey ye nsom enam nyame omude omo ho atunu so nti Nebukadnezar sey se mo ansom ankoto mote sey ye ba ben na mo ankoto a mede mo bokwa koto oja funu no no mu na nyame be na betimi age mo firi mensem adishuanu sey Nebukadnezar kasa wa hantan kwa so
na kyese ono kasa na wae no ho nyame o
Enu ntina odi sa ho ni si ho na onim se on se ya kira se se wo wa hini nyame na die se onti wudi wi ase nyina so
enti
no pese bibia ba mu life
okay.
So ati ase Nebukadnezar dia hantan kasa wie and ne otoma no se na onyame be na obeyi mu afiri mensem odi tumi ni akokoduro bua ohene no se se sa ne tia ohene hwe ye nyankopon aye som no no betimi aye afiri oja erefrana mfron no no mu na obegye ye afiri wo ohene nsem na sa ama sa mpa
Boys nanu asem no no.
Boys nanu asem no no se wo se obi antimi nyi wa ye nyankopon de
obi
ti mi ko tumo obi ti ma beje.
Okay.
Na se ye wo de ko tumo no amaji ye kra. yen sum ohoni na odi esi won
eh yen yan compound betima ba yiye na sa amane sa mpa yen sum wo hene no betima gina aka we bia na ne papa se rade mwa wo so hebremu no amane bremu na gina pinti ma no wo yesu di mu amen
amen
ɔdɔfoɔ mema akwa baba ɔhwɛsofoɔ pa adwumadie ɛso yɛfrɛ me ɔsofoɔ Alfred Owusuansa ɛne mene abadwafoɔ a ɔmo ɛte mensa enifa so yi ɛba abɛsusu akwan a yɛbɛfa so a adwuma a yɛbɛnya a yɛbɛhwɛ so no yɛbɛtumi di nokwaredie ɛne nsiiɛ aba na ama yɛ nsusu yɛnya akatuapa ɛwɔ ho mɛdane ama mabadwafoɔ yi na ɔmo nsusu no ayi ɔmo ho akyerɛ
Acho frɛ me Otua Champion Godfred yɛ ɔkyekyere ni
Din de Hanage, ne ɔkyekyere ni
yɛ frɛ me John Ankara meyɛ ahomgyeɛ mu pension
meda mo ase sɛ mayi mu ho akyerɛ deɛ yɛduru soɔ ne sɛ ɛnɛ yi wɔn mu a yɛana wɔn mu wɔ adwuma a wɔn hwehwɛ sɛ wɔn mu bɛnya ebinom ama wɔn abɛhwɛ so no si etie sɛneɛ anwinwin ɛta kɔ so a asɛ wɔn mu a wɔn adwuma no wɔn asɛ deɛ ɛsɛ so wɔn yɛ ma wɔn a wɔafa wɔn mu sɛ wɔn nhwɛ wɔn adwuma so no asɛ eto sini madam. Deɛ wɔka ɛfa ho
meda sɛ ɔsɔfo adwuma mpanimfoɔ anaasɛ wɔn a wɔte ankorankora nnwuma a wɔde ma afoforɔ asɛde ɛto sini no megye di sɛ ɔmo ebinom wɔ adwene bi sɛ nnipa no di nokorakora ama no a ɔno aa ɔrekɛyɛ adwuma no yɛ ɔnkita akoma pa ɔde kɔyɛ adwuma no yie ama wo ebi susu sɛ ansa na nnipa no kora mu akontankyerɛ no no na mso wɔde kan afa deɛ ɔpɛ sɛ ɔfa ɛne nti yɛ ana ɛtwe wɔn sɛn kakra sɛ ɔbɛyɛ wɔansɛdeɛ nyinaa bebree no nso so mehune sɛ nyamesuro nim a ɔmo ntumi ɛnyɛ deɛ adetenene biara nti sɛ nyamesuro nim a ɔntumi ɛnyɛ n'asɛdeɛ sɛ obi pa a ɔne owura a ɔne n'akoa ɛyɛ adwuma tumi gidi sɛ nneɛma mmienu yi ɛtwe saa ɔno ɔkura wɔn anwuma de ma afoforɔ no ɛsɛn kakra so ehu na wɔnya wɔ nokoredi a ahwɛsofoɔ no bi ɛnyɛ ɛka ho
ɛdankra
deɛ mehu nsu sɛ mpɛn pii nnipa no a wɔyɛ adwuma ma ne adwuma pa ne wɔnya ho akadeɛ nti wɔnya ho akadeɛ a ɛde anwinwin ne ɔhaw bebree ɛne ɛba nnipa no so nti sa adeɛ a ɛwɔ sɛ wei sɛ bi a ɔmotwa ɔmoto paano ɔmoyɛ ayi a paano no a ɔmoto no kɛyɛ sɛ moto bill bɛɛ anaasɛ bɔtɔ bɛɛ mmiɛnsa a ɔmontumi nto ɛfiri sɛ bi a na ɛnoɔma a ɛhia sɛ ɔmbɛtumi de yɛ saa adwuma ma ɔmoto bill no ɔmo sɛ nka meanwhile no nso no nnipa adwumawura no ɛnso wɔhwɛ sɛ ɔyɛ adwuma no fenkyɛm nti na deɛ ɔhaw ne abrɛbɛ sɛ ɛne ba adwuma mu kakra mmɛka
ɛyɛ tuo
wɛdeɛ saa bere mɛsrɛ adwumawura no ɛnokura no yɛka sɛ obi yɛ ɔhwɛsofoɔ paa ɛ sɛ yɛato bɔne no atwene o papa ne na yɛhwehwɛ na sɛ wɔpɛ sɛ obi yɛ papa nso a wo nso hwɛ nnipa koro yie ɛnokura no wofa obi sɛ ɔhwɛ w'adeɛ so aberɛ nyinaa ma w'ani nku no ho na boa no wɔno nso no asɛdeɛ na ama deɛ papa ne wɔnu mu no adaadi berɛ nyinaa onyankopɔn bɔ owiase yi ɔsɛ ɔbɔ adam ne yif ɔde dwumadie kɛseɛ hyɛ nnipa nsa sɛ yɛnhwɛ biribiara so nyame ka asɛm bi de yɛnkyekye nnipa akoma sɛ momfa ntoto so dodo nyinaa mena de koradan mu na monyɛ dɛn momfa wei sɔ mehwɛ mboa nnoɔma no sɛ na ne ɔde ɛbaa wɔ sɛ yɛnyi nnoɔma yɛnkyɛ mu du na yɛmfa baako pɛnyɛ dɛn mmerɛ no sɛ wiase nyinaa yɛ awurade dea ɛna wanka sɛ nka yɛmfa nkono mmerɛ no na nka yɛmfa baako pɛ ɔse yɛne yɛmfa nkono ne yɛmfa baako mmerɛ no ɔpɛ sɛ ɛyɛ ahwɛsofoɔ papa ne adi nokora ma no ɛberɛ nyinaa yɛne mmerɛ wabɛfa ma adwuma na ɛbi a mɛfa sɛ afe mu no nyinaa sika a mede bɛbrɛ no dwe tɛɛ ketewa bi naade ɛnso mehwee a ɛhu nti yɛbɛsɛ ɛwɔ m a ɛyɛ adwuma adwumawura nom ɔmohwɛ yɛ ne a ɛyɛ adwuma no na ɛmmoa yɛ sɛdeɛ wobɛsi aboa nnipa no na akatua sɛm ɛne nneɛma no nyinaa na watumi ahwɛ ne yere ne ne mma nnipa so ɛwɔ adwuma yɛ ɛba saa a ɔnyɛ dɛ ɔmmɔ wo korɔ no da na yɛne a na ɛtɔ da bi a yɛhwehwɛ ma nnipa ɛbɔ korɔ no wofaa nnipa no adwuma no a wɔntumi nyɛ no na wo mana adwemone awurade se enye ma no ye nchem du ye fa ba ko pemra no na ye fa nkron ti wa mo bi se so ye adwuma bo ho bra ye ti wo niam abebre ya wo se nipa ye de boa obi a wo ye adwuma ye ti ne nkoso na se tem edan bo nyina e wo ho ti message ma awurade se omo so twen emre wona ye adwuma
oye de mesa ato amamo ene se wo mo a aye adwuma no ewura no no anya ofitin ase sa abrabo ahyase ebi ono nso so no ekokohwe adwuma so ene nyame enhyira na ma enipa ayedifuo nti ono atimi eduru baabi a wadura wo pe binum se wo monhwe na adwuma so ema no enti ekyere se se wo ebre bi bae a na wo te bi ete sa ene ya wa ba ye adwuma wura no e se onso utimi dwene wo mo a ehwe wo adwuma so se eba se wo mo so ko ma homu gie mu a omo nsusu no enya mobo edien na etimi base ebeduru se wo mo a ehwe enyuma so ebeduru se omo kwa ahomegie mu na sika kakra sese nka ye tete to ho na akoba se adwuma mu mpanimfo bia mfa anko edien na osusu se etimi ede sa ade no ba ofeni ankra
yeah ai je won se mahu opia kwakoye adwuma mfi bebre na obekọ na homojiem no obekọ social security hall na fifi ni ho ana se sika no se to ko ni na kakra bi ni atoto ndi we die yesre se adwuma mu panimfo mo hwe se mo ba ye wo mu ye na o mu taachi no so asi o mu ye na etu bi nsun so a ai ade ba kwa me pese me di to anmu se wo di adwuma bi kura e ma already wo ye adwuma ba wo be so ye adwuma wo fro kwa kwa oh no wo betimi akomando kokwa ye ha se adwuma na emmo no wo betimi akase oh se wo nye biibia wo na ye adwuma ma me mi kwa wo ye panemu a wo betimi akomando no but ai e wo se wo ma no hu se ono so wo ye nipa a odimu se wo ma nipa no hu se odimu a wo be ye nyuma bebre ama enti ne nyina ne se ye be nye nipa eno mo ye adwuma no ye betimi ai Bible crack a poor cassette, moon share mumma a buffo, or catch our fo, name mum a comma, I my phone so.
Mammy, Opoku.
A medical cracker, Homer, would you say, you man penning for? Oh, only a dog. And the Uncle Fapa, Nina Missra. Means I, yeah, this young Naya Jra, Yamis Russo. Nina Missra, a dear young dear no umfa. And in tea, a Bible so would my fo, a cat to ya. Efatan and into the annual dian menfa na yin see my own. Na only now bra fe won't mean page in cran or transia on swing ya kakra edi ato yani edi and ya me shrying.
I get you
de nina no I didn't no say so nyakopo lady ransom so. Say nina if an uni na de side may aye juma or pe see ye a commitment and answer to much no ye juma me semi ye egmura me few ye. Wonso wonim se adwuma na ade amame ne mehwe na ye me amede na akoso dada na ati na boa amame ne retirement aso a na me mpese mekọ na masaa komachi ntini nyina ye to ho ache te urade mno monka ye ho o shiraye ya ahode ne hia o se de ada sama ye adwuma ne yie ne hu se ye be boa ye ama aso aba ama
ehai ene ede dwumadie no ebesie ye frɛ me osofo Alfred Ousiansa mema me a trunk on your answer, but your phone also, or more, a you or more.
I shall miss a famous to a champion, or Chechini.
Hana J, or Chechini.
John Ankra. Walk Jim.
A radin shira or doff war. You said you are tea, or the abeco a supam. Oh, you see, Dremel. Amen.
Amen.
Sede dwumadie ayɛ wo dei mayɛnte wo nka wobɛtumi afrɛ yɛn ac 050-156-1849 050-156-1849 so anaasosɛ wobɛtumi so atwerɛ yɛn email ɛde aba adventist world radio gh @gmail.com. Adventist World Radio GH@gmail.com. Obetimi so atraba besi Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, PO Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Bomodia mayenti wonka. Mayenti ebrimu nokwasem.
Odofo ene dadua yi memaw akwaaba eba abrimu na kwasem jumadie eso odaroma baabiya wo bia na ani die mu siwtrase na yemompae nyametumfo simaketu eda ya nimu ifatu yemfo wo Yesu Kristo din mu amen ene ne ameno ebedi ho nkomo na meno adwendwene ho na yaboa ama Bible etu yemfo ewo saa kwan no so no Matu din se, what is in your hands? E dien ene wawu nsem. E dien ni kura wo. Wone miya se wo koba wudi ya koni ya ba. Debira da wo sore e koba bibi sao. Wat tina se ya jene huwe hunu ni kura wo pen. Papa bi tina se. Na wo yobia wo hiya ene no e dini ye. Papa no sore e debia. Na komo dinu ye. E nunti wako tina mpuwa no. E komo e dinu nti no. Na wana mkura ane ni ebo tireni pa. Na woduru empoduru mpona no no na ohunu se abuo bi nso egu ho na dwene ankwa abuo no so anhwe aboko nti wo xaa se se wo sesa abuo no etugu nsuo no mu eno nti wo fa abuo no na wo to a wo de hwe na ho odin ehunu ba bia abuo no betimi akwa akoduru eno nti ogusu to abuo na no ono e kamfo no a me ya ade pa yie e kom nyina ti hwe ba bia metimi ato abuo ya akwa akoduru Na wogusu a wotu abo na wotu abo na wotu abo no be 20 be adio no egu nsuo no mu wieye no e na nadwene ba no so se abo ya meetwe menhwe aboko odofo brantie ni bie ni nsam a wohunu se sa sika kokko e na na egu ho a wato makoma akwa adio no 20 egu nsuo mu kwa no kwasam ewo mu ni se ne na aka na egu ho no betimi atu a brantie ni hia se a wone na sefo nyinara wo hia emma won chen bi mu nanso Are ho semu eto abrante ne se sika na wadi kan ato agu nsuo no mu no no hunu se dɔso sika kɔkɔ akɛse aduo no ehye abrante na kuma de ne nsa bɔ ne yem ka se ah nkɛ wɔ se mehwɛ ne a ekura me nsa mu ansa ene asembisa megusu bisa wɔ ne se what is in your hands e den ne kura wɔ e den ne wɔ wo nsa mu eye nokɔ semu a akyinye eni ho se yen wiase ne yabrabo ya yewɔ mu eye wɔ haw amane hunu kodanna ene dadwene ene da yenso na enu nti e ya ma ya ya nuoma bi atwe di ampo nyankopon de ahye yensamu nuoma nketuo bi ma nyawrade di aman yanka betimi afa so ama mfaso aba yenso aba ya busua so na mfaso aba mpatamu ayetie no odofo ohia ne amane hunu ne kodanna yen dadwene yadwe ho abro so ama yadwene ye yenso o ye de biribi pa bi antumi mfrie mu ma eto de mu bi mu ho no ma yensam aye ka ne se o yan de ye beja bi no mu asase so nanso odofo mpese me kashe won kran se asase ya What's we? What major will be biara? Will be biara and so a mammy jow. Send your trade and pony uncle pony, yeah, warno. Or of war a year strong con a chain, send your will see ye or be biara. May mean to mean yes, I would that. Won't so wound to mean yes, I made that. Sign send your radia your war. Next send your sister with your side and our dear tell warno. Send me back in our air be a mean to mean yanisa. Ebi a wood dear no market to be a nippampo emu. Now so me catch it was a son of market warno. And fast war so say, a bet to me a boa pa. Do not underestimate yourself. Emu ho abomfia ye mu bi mo no ma ye koye ho woni pa mu ya dwene ne se bibi pa biara entumi emfiri yenso emma kai abofra kuma david na osa wa mra twedi ampo nyankopom mre so ye se david abofra kuma bekum goliath no wona na watwa asia nyina se ba wona wo so wa nanka david wo men ho wona nka wo nyansan ne wonim de e wo ntokwa kuma david wo men ho nanso david tena se hunu se Baby adri die twedi ampo nyankopon ni mu ya guase ene ne yesese metumi ywa ne se oh ene aboa bi e wo baabi biara e ban mi bia no metumi afa na metumi dia ye biribi pa retumi aboa me na asetumfo nyankopon ni mu nyam david hunu se ne ekura no aye tai aketwa bi ekura no odofo tai anya de edi kum nipa na kan pese dia tempti goliath nanso david hunu se emri a waduru mu no agye se wo bom modene na wo ma Taya no ni abuwa no, emfaswa, ebaso, emano. Enunti Filipo fuangu manetira ya nai, ni nchiche mua, ye dumiensa. Philippians chapter 4, verse 13. Bible say,
mitumi ade nyina ye dia wo hye me den ti na se me ka kire wo se emfa ho ne ne yasi wa bra bo mu emfa ho ne ne ato wo emfa so wo so no maketo bi awurade dia hye wo nsa no odofo bo modene na fa ye adwuma no bi wo no ma awurade dia hye wo nsa me pese me ka kire wo se wada roma ma wadwene twi nko so bibi hye wo nsam bibi papa bi hye wo nsam kristo nhyira wo wonka ho na sa de kono tumi fa ye adwuma na mu awurade adwuma wo na dum nti amen.
Oso foye da si wano kwa sema wadi ya brain. Se de jumedie aya wadei, mayente wanka. Ubeti miya freye in AC 050-156-1849. So, anasu so ubeti miswa treye in email. Edi aba adventistworldradioghat@gmail.com. adventistworldradioghat@gmail.com. Ubeti miswa treba besi Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS175-564 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Omwadi ama yenti wonka. Nyami shura wose wenya da jetie yen. Midinde ekuya asabia.
AWR Ghana.